Iphakamisela amehlo ami usizo lwami liyovela phezulu liyovela phezulu ba
Iphakamisela amehlo ami usizo lwami seluvela phezulu Iphakamisela amehlo ami usizo lwami seluvela phezulu Iphakamisela amehlo ami usizo lwami seluvela phezulu Iphakamisela amehlo ami usizo lwami seluvela phezulu
Iphakamisela amehlo ami usizo lwami luyovela phezulu luyovela phezulu ba
Iphakamisela